te moana pari mai koe, ko koe te awa I takuremu, ko taua ano taua, no te ole I kura waka, hei tiati e te penua, nei.
Aotearoa he iwi kaha tātou, e mana tuku ho mai ano. Whenua haumako, wairua ora, hai a tōra ki te mutunga.
Matipi tino sata, no te whenua o te atua tātou. Aha koa noia mai koe, no papai tonu mātou mō. He kore roto te whenua, he ke mai ki a tātou. He koa au mōna e o ke nei e.
greets me sweetly, but his eyes make me nervous. There's death on his tongue, and the only thing wrong is I'm trembling. Tell me, how do you face you with no
love? 104.6 Planet FM. Making connections with your community every day. With funding support for New Zealand On Air.
Now you're We'll be right back.